Yo, Dre.
Steve.
Boca. Boca Dopa.
Yeah, tona kosi na kujulia dimanga shika morio kuna vile tutakatiana ni head but nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float ziko na tianka ingia chinje pa Tema bop, hezi kafanya ni change One dead, never me, najwa kushina wase Sanse, na mpes, kada nini senge Dege, chinja chinja maliza ule Le, se, be, finya finya ndoni squeeze Mwere, te, je, screen clear, lazima itoche Mwere, sezi ya chana na ea ende Niko soba nasikia, lakini sipoa Nasikia poa, nikienza kukohoi Na kubalika wakituona wanajiondoa Tudum checking goge koshanza kutoa Sini mabuda kwa viska baba tunawanyoa Lukudiriba tisho ya madoa doa Ni mpua kini kiss ndo na poa Kani meja mteleke linidigida menondo na mungoa Rivye mepasuka check in overflow Kani videvu narusha kata iso Malini chwani lakini kata iso Sindo wale tulichora makula kwa blackboard Sizi medibase na kuna murio asidi Weni follow mechipimp bado weni pibi Kona mbling tatu moja ndo kona resiti Cheki chuo mgia chuo mkaribu ofisi Stona akosi na kujulia dimanga Shika murio kuna vile tutakatiana Ni head but nilimkataka ni point na panga Nikona yangu naona tukikatiana Staki ngori mob staki ho staki kasiro Kujikasi do kasindom nafana Nafanya na float, staki ngori mob, staki ho, staki kasiro, fuji kasido, kasindom, nafanya na float. Short call, serious biz, long call, uwa ni mafi. Pita mandazi, mandazi, upate chai. No smile na midi na mti, aji sometimes, yezi fry na bado sija kufry my guy. Step most, most. Mus, boss, neza kosa ko na kesho Niki F kina choke bila filtration Kesho, ile tiang na ingia soko Ime rust kuna kushona ni deadness Bei ni mweru lakini asset ni secondhand Mabunde, tumejibebea mapepe dust
Stacking ori mob, siyezi force, mambo kazi run
Stona akosi, nako juu ya dimanga Shika morio, kuna vile tutakatiana Ni head, but nilimkataka ni punch na panga Nikona yangu naona tukikatiana Stacking ori mob, staki ho, staki kasiro Fuji kasido, kasindom, nafanya na float Stacking ori mob, staki ho, staki kasiro Fuji kasido, kasindom, nafanya na float